DNG Empire Music in free.
It's DJ Wafai Way.
The coolest Zambia.
Kwamba tali tatekanya itamboko mtaretenkanya kale kale ine muli bine nili jijena waka mbine niti player tenzo ni player niti player tenzo ni player niti player
niti player
tenzo ni player
niti player
niti player
niti player
tenzo ni player. Time sale monika mu ize itapwala lafe muduze pangeko bine mu ize savomera nato muduze jina chifunsa ulipe gai jina kana tinilipe ai hapo bine na panga na bine ine kuone katafamo muline jina chitenga kuli vanzanga vanzanga kutiva sive nitanga nitanga inajabwa pali vanzanga vanzanga umoja na gamba nitake hapo bine nalisa shokwa ine ya shani ino kushokwa ine ni kuluku ino kushokwa ine ni chipleya ino kupapa kwa mbatali tatekanya itamboko mtaretenkanya kale kale ine mulibine nili chitena waka mbine ni chipleya tenzo ni player ni chipleya tenzo ni player ine ni chipleya tenzo ni player Niji player, tenzo ni player.
Nenzo ona munga ni chotekanya. Buyo ya chupa jachika tingana. She look so dope, chika mbovina. Ichichima ni pasa hob no ziva. Achini menye sapanzi. Especially chika faka dianzi. Kanzi, ichinchi mama waluse. Pachipanja wagai, chipa sayonze. Niji player, munga lukako. Wagachi vapenesa chilina yako. Yeah, ichi, nichi solola. Chifu na chetaxi noti kolola. Wekwena, ichi, ni chamu pola. Zina ni blow, ni cheku ito mola. We, awe, chani pichi samu dundu. Munga dryer, ni nafaka momutu.
Kwa mbatali tatekanya itamboko mtaretenkanya kale kale ine muli bine nili jijena waka mbine niti player tenzo ni player niti player tenzo ni player ine niti player tenzo ni player niti player tenzo ni player NG Empire Music Spag Diesel nine umupanda pwiti Lufus Tutendimba Liu Flexi we I see you NGE Managers Mr. Keo I see you.